tubadde tetunafuna jana eno tubadde tumisinga ebintu bingi nnyo. Ekisooka tuyinawo abasomesa bano abato betuyita ba junior lecturers, babadde bakisangamu obuzibu okugenda bapublishing empapula zaabwe mu journals endala olwa kino na kiri ebiteebereka. Naye kati engeri gye tufunye ekyaffe wano ekiri wano awaka, tujja kuba tuba mentalinga nga tulabe nti no nabo bajja mu line publishing bagrowing academically.